Olugero olwasatu n'eisatu. Yesu yagera olugero luno, omuvubuka yaleka amaka ge yajeegala ye yakolera ebibi ebingi. Yakola obwenzi, yasansaanya esente de donadona mu bintu ebikyamu okutuuka lwe ddaamuwaaku. Esente bwe ddaamuwaaku, endala ey'amaanyi yaggwa, yafuuka mwavu ino era omuyala. Yali mwinnamivu olw'ebibi bye, yasalawo okuyira eri bbaba we asaba ekisoniwo. Bbaba we yamusoniga era yamwaniriza n'essanyu lingi. Olugero luno lutwegeresa nti bwe twonoona eri Katonda, tulina okwenenya era tuve mu makubo gaife amabi. Olw'okuba Katonda atwenda ino, asobola otusonyiwa ebyonoono byaife era yatwiza y'ali.